Ultimate Fire Team Six. Yourself.
Take it, Evo.
Classic again, you stars.
We're
in the building. Mish Taika TMT.
Exclusive from
Dangerous Rapper.
Hella, Young Taz.
It's Young Dirty on it.
Yeah, history yam bide femu basi. Kuskuru gen wali ni basi. Pako kola chika jana chari kari. Gana ibusha wali sana nefari. Amano sanewe wali na knowledge. Nali umfuat wali wela na kukoleji. Ebe that's e pano nebo tokota. Na fuma no kubiro ba umine wa tokota. De ibusha wali teme no kurapa. Tefo wali mishi na ukurapa. Wali zi wiba na ma tiktoku. Apano mbatu kutambila ku tiktoku. Ushena nomba uchiri wa manimbo. Kuwa holi haikone vya manembo. Jevele na pano wambo na nda pushinga. Ukuwa pantanshi na inenda wishinga. Na pano wambo na ndea kunganga. Gawa nyufuwa kwe karikundanga. Nefuwa ya mpishe ko fasti. Na inembe ko walast. Nefo kaikere kagelo kandolesha speechless. Nonjeva na ngufimo kanchikata pakubofu. Ama shui kanjevele yanchikete kumutima kati.
Nambi vintu vinga mwane kukushuba. Future yove ikabuda. Epo fena lesa tapari da pambu yeah. Epo fena mango. Taipira pamo yeah, yeah. Neswak pidi beta. Na iwe vizangala beta.
Atichan Pabale palwa this yendi po sepo. With the God, nothing is impossible. One day, na fumine boga de tempora. Muchiwansa, ntambe ko boda. Kale kale nimfika muchiwansa. Next to me, na ikele fena wasa. Ubai zingi na basa ndesha. Ukube pusha zinga uyole desha. Efo wanda sui kat nisa gibbo. Amone kanga palo teringa na beya bipo. Kutadisha banjo na nguni chesta. Ye miteria, fwaika ku Manchester. Chipondwa di kwata passion. Are they an avena fashioni? But the one day nam kwaka salula bakamu palini and si wanza bamu salula. Kukokona kwa lesa tek firwani. Ama palo kuri lesa tek firwani. One day nam kwe akapu maneja. Nesa analinganya ala chita meja. Nomba pare fwaya putu yobu lendo. Kupita leya pose kwa kawendo. Ale fwaya bola pose mwe tauro. Ale munati tek fiti tike istairo.
Nangu zintu vinga mwane kukushupa. Future yove ikabuja. Epo fena lesa tapari da pambu yeah. Epo fena mango. Daipira pambu yeah, yeah. Swag pidi beta. Na iwe kutangala beta.
Daipira pambu never give up. Nina inte kukosa femu kupepa na ngupepa kupente. Ishte yobe yobe ya munove. Vetive yobe wika ikurika just because wasewa upwa manove. Eleza tafirwa fika titike wetekanya. Kukosa fena nguba kuseka manove tekanya. Tafishi bikwa daipira pambu yembe. Ukaba kuchalo nwande kumfwa kenge. Oyo wishes ni wino wino ya kafika. Ukasegeri na time yobe nishina ifika. Walalefo kuchita kido mefisa mkuba kenge. Usari wali pesa mwande ukaba keke. Bambi fika kosa iwe fika wakenge. Keza namba terionzu kachuririra hey. Na iwoka fika kuriofuwa isho kufika. The time wikafika Trapo meka.
Nangu vintu vinga mwane kukushupa. Future yobe ikabuda. Epo fena lesa tapari da pambu yeah. Epo fena mango. Daipira pambu yeah, yeah. Neswa pidi beta. Na iwe vizangala beta
hey. Classic gang is stars, we in the building. One who bred that shot.
Dangerous.
Sparks mining. Nami mwana mwemfu.
Dangerous rapper.
Hela, get sparks that shot. Team YP.
Nasai niggas.
Munzo steel. B1 gang is
stars.
Gig is stars. I'm coming chin on do.
One for
that. Hela GC. Na 420. Strong D at
shot.
Hela Kenzo. Shoni Muvanga. Tafuta kulupili,
Slim
Peter, Lil B, Tayonda, Captain OJ, Koslo, Vova, Nagwashi, Hela Topu Challenger,
Nasati,
Bosfadrai,
Nasati,
Gaz, Nakufoponi Gaz,
Youth Commander,
Kampani, Still Running,
Hostas,
Army, Russian Soldiers, Team Virus,
Can't make
Team Great One,
Commander K,
Team LK,
Manuka,
Kulu UK, Savage Dogs, Team Tokonyoku,
Haritola,
Manulamba, Zate two bitches.
Ela pa penation.
Ela tu msida.
Fire bomb.